Tēnā koutou katoa, e hakarongo mai nā ki te reo o te tai tokerau. E haere ake nei ko ngā pānui atu i te whare kōrero o te hiku o te ika, ho ake tātou. E koke ana e tahi hui āha pore ki roto o kaikohe mō te hunga e ngana kia tū ki roto i ngā pōtitanga mō ngā kaunehera āruhe mō te tau 2012. Hei te rā pare te 2012 o Akuhata, tako kiri ai e nei hui a te haurua i te paupautanga o te rā ki te haurua i te kotahi karakai i te ahiahi. Nā o tira, hei te rā mere, ka hui anō mai te haurua i te paupautanga o te rā ki te haurua i te kotahi karaka i te ahiahi. Mo etahi atu hakaritenga mo ēnei hui a Hāpuri, whakapā atu kia mere mangu marunga i te namo waia kore 2 whetū 2 5 5 5 5 5. Tawa namo waia anō, mere mangu 027 2 444 555, katu ēnei hui ki 116 Broadway i Kaikohe. Mai te tai te teru e te kauma iwa o ngā rā o Akuhata, ka kōkiri ai e tahi hui i raro i te maru o Whale Pasifika. Ka tū e nei hui ki te whare o Far North Reap, hei te ono karaka i ngā ahiahi pō o ngā taite mō ngā wiki e ono. Mo e tahi atu whakaritenga mō e nei hui, kia ākona i te reo, ngā pūrākau, he kai hoki, whakapā atu ki a rātou maranga pukamata at facebook.com/Pacifica North. Taua pai tukutuku anō, facebook.com/Pacifica North. Mo e tahi atu whakaritenga ki te rehitara nei, hakapā atu a imera ki te imera nei, admin@whalepacifica.co.nz, or call 430-2717. Hei te pō, mere te 2012 o ngā rā o Akuhata, ka aukati te hiko i te tonga o hokianga me ngā takiwa huri rauna. He pānui tēnei mai ia Top Energy, ka aukati te hiko i wainganui te whitu karaka i te pō me te waru karaka i te pō. Mo i tahi atu whakaritenga, hakapā atu kia outages.topenergy.co.nz. Tau pai tukutuku anō, outages.topenergy.co.nz. Rā nei, waia atu kia rātou, kore warurau, Top Energy. Hei whakamutu ake, ngā kawenga pānui mō tēnei haura. Hei te rā horoi e heke mai nei ka whakarauika ai te Hāpuri o Utakura ki te marae o Mokonui Ārangi, ki te aha, ki te tuitui a, i te rautaki a ngā whakamua mō ngā kūpapa e pā ana ki te maunga tapu o Taua Takiwa whakarongorua. Ka tū tēnei hui a te 24 o Akuhata a te 10 karaka i te ata. Nau piki mai, nau kake mai. Ka tia kera e tātou mākua e a ngā kawenga pānui o te hiku o te ika mō tēnei wā. Hei kona mai.